dadka ku nool magaalada Qasna ayaa xirxirkay alaabahoodii, waxaana qaar kula arkayay jimcihii shalay iyagoo isku ciriirinaya gawaarida, qaarna ay lugtooda maalayaan. arrintani ayaa timid kadib markii Israa'iil ay ugu baaqday dhammaan rayidka ku nool Qasna oo lagu qiyaaso 1 milyan oo qof in magaalada ay ka baxaan oo ay aadaan dhinaca koonfureed ee Qasna muddo 24 saac gudahooda. mid ka mid ah dadka rayidka ayaa sheegay in Israa'iil ay ku daadisay magaalada warqado digniin ah oo qof walba faraya in halkaasi uu ka tago haddii kale laga takhallusayo. waxa uu isweydiiyey qofkani sababta caruur iyo haween loo argagixinayo. isagoo ka hadlayay mushkiladda bani aadminimo ee ka taagan Qasna ayaa madaxweynaha Mareykanka Joe Biden waxa uu ka sheegay shir maqaale looga hadlayay oo ka dhacay magaalada Philadelphia ee gobolka Pennsylvania. waxaana uu yiri,
iskama indha tiri karno in badankood dadka reer Falastiin aysan shaqo ku lahayn xamaas iyo weerarkii Israa'iil ay ku qaaday oo dhibaatadii ka dhalatay ay la silcayaan.
xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa isna waxa uu sheegay jimcihii shalay in xaaladda Qasna ay meel xun gaartay.
moving more than 1 million people across a densely populated war zone to a place with no food.
in la barakiciyo dadka badan 1 milyan oo qof, gaar ahaan dhul colaadeed oo biyo iyo cunto aan lahayn iyo gabaad kale aan lahayn oo weliba deegaanka oo dhan uu go-doon ku jiro, waa arrin halis ah oo sina aan u fududayn.
Israa'iil jimcihii shalay xogeyaha difaaca ee Mareykanka Lloyd Austin ayaa isgarabtaag u muujiyey Israa'iil, waxaana uu wariyaasha u sheegay in dad gaaraya 3,000 qof ay ku dhinteen toddobaadkan Israa'iil iyo Qasna.
Terrorists like Hamas deliberately target civilians. But democracies don't. This is a time for resolve and not revenge.
argagixisada sida Hamas oo kale waxay si cad u beegsadaan dadka rayidka ah, laakiin dowladaha dimuqraadiga ah sidaa ma sameeyaan. xilligan waxaa la joogaa waqtigii wax la xallin lahaa ee ma aha waqti argoosi. waxaa la joogaa waqtigii miyirqab la muujin lahaa ee ma aha waqti argagax. waxaa la joogaa waqtigii ammaanka laga shaqayn lahaa ee ma aha waqti laysdhiibo.
booqashadiisa uu khamiistii ku tegay Israa'iil kadib, xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa magaalada ammaan ee dalka Urdun waxa uu kula kulmay boqor cabdallaha dalkaasi iyo madaxweynaha maamulka falastiiniyiinta Maxamuud Cabaas ka hor inta uusan u gudbin Qatar. bal waxaa lagu weydiiyey in uu ka urursan yahay in Israa'iil ay si laabla kac ah ay uga aargoosanayso Xamaas oo ay ka qoomeyn doonto iyo in kaleeto, ayuu Blinken ku jawaabay.
waxay Israa'iil samaynayso ma aha argoosi, waxay samaynayso waa difaaca dadkeeda. sidaan horey u sheegayna, waxay isku dayeysaa inay hubiso in wixii dhacay aysan mar kale soo noqonin.
Blinken waxa uu sheegay in Mareykanka uu hadda diiradda saarayo sidii uu ururada caalamiga iyo saaxiibadiisa gobolka uu ugala shaqayn lahaa sidii loo abuuri lahaa waxa uu ugu yeeray aag nabdoon oo ay tagaan dadka falastiiniinta ah ee rayidka. waxaa aagaas ugu ekaanayo ayuu madaxda gobolka kala hadlayaa maanta oo sabti ah iyo berito oo axada, isagoo wadahadal la yeelan doono madaxda Sacuudiga, Imaaraadka iyo Masar.